Omvela mulibwanji takumananso mprogramu ya tisanthule Bible ngati nali modzi mprogramu yapita ija pomwe limasanthula Deuteronomy chapter 17. Lero tikupitira ndithu mu buku limeneli la Deuteronomy. Kwa lero tikuyamba ndithu makamaka Deuteronomy 17 kuyambira verse 1. Timva zambiri zomwe Mulungu amapereka zazikulu kwa anthu ake, komanso za amboni. Timvanso za ina Levi kukhala oweruza. Palinso zambiri za malamulo a mfumu amene otsogolera mukusanthula buku lopatulikali makamaka pomwe tidakali mbuku la Deuteronomy ndi mbale Osman Chilola Manda. Tieni timuitane pano kuti atitsogolere kugawo lathu la lero la programu ya tisanthule Baibulo. Ndipo nayo
landirani moni wakumwamba inu okondedwa anzanga paulendo. Taonani kuti inu ndinu mdaliso athu mtsiku la lero chifukwa mwasankha kuyenda ndife paulendo wa lero. Tsono mu ulendo wapitawu timakambirana kuchokera pa Deuteronomy chapter 15 kuyambira verse 1. Tinalowaso mu chapter 16 kulekeza verse 22. Pamene timaona za chaka chopuma, ukapolo, madyerero a mitundu itatu, kuweruza ndi kupembedza mafano. Ndipo lero tisanthula kuchokera pa Deuteronomy chapter 17 kuyambira verse 1 ndipo tikalowanso mu chapter 18 kulekeza verse 14. Mene tikambirane za kudzipereka pontumikira Mulungu, kuthandiza atumika a Mulungu ndi zopembedza mafano. Mu chapter 17 ndi 18 ndi gawo lina lomwe limakamba za malamulo amene ndi wotsogolera mfumu, kutsogolera wansembe ngakhale kutsogolera mneneri. Awa ndiwo maudindo atatu amene anaperekedwa kwa wana a Israeli mu utumiki wa Mulungu. Tele Mulungu anayika malamulo wotsogolera maudindo amenewa. Chapter 17 ichi kuyambira verse 1 tiona za sembe kuti ikhale yopanda chilema. Verse 1, musamaphere Yehova Mulungu wanu sembe ya ng'ombe kapena nkhosa yokhala nacho chilema kapena chilichonse choyipa, pakuti chinyasira Yehova Mulungu wanu. Tsono tiyamba ndi mawu akuti Mulungu analamula kuti mwana woyamba wolengedwa yense ayenera kukhala wa Mulunguyo. Komanso analamula kuti choperekedwa nsembe chilichonse chiyenera kukhala changwiro kapena kuti chopanda chilema. Ndipo mbuku la Malaki tipezamo ndandanda wa zolakwa zomwe Mulungu anapeza pa Israeli. Ndiye pachimo loyamba ndilo kupereka nsembe chiweto chodwala kwa Mulungu. Tsono zimene zimachitika ndizakuti mulimi akasunga ng'ombe ya mphongo yosalala kwambiri. Ndiye mwina mwadzidzidzi ng'ombe ija ikayamba kudwala, amauza anyamata wake nayitenga nayika pangolo ndi kuthamanga nayo kupita nayo kukachisi kukapereka nsembe. Tsono anthu amene amaona amamutama munthu uja chifukwa inali ng'ombe yayikulu yosalala bwino, ndipo amaganizira kuti wadzikhuthuladi popereka sembe imeneyi. Okondedwa anzanga paulendo, ichi ndicho chinyengo chenechene chimene anthu ena ambiri anali kuchita, koma Mulungu anali kuona zonsezo ndipo sanali kulandira sembe yoterayi. Tsono kodi inu mumachita chilungamo bwanji pa nkhani yokhudza chuma ndi Mulungu wanu? Koma ndifuna kunenetsa pano kuti Mulungu wathu si wosauka. Ayi, tamvani mawu a Mulungu pa Haggai 2 verse 8 akunena kuti siliva ndi wanga, golide ndi wanga, ati Yehova wa makamu. Ndipo pa Masalimo 50 verse 10 Mulungu akunena kuti pakuti zamoyo zonse zakuthengo ndi zanga, ndi ng'ombe zapamapiri zikwi. Ndiye mwa mawu awa tikutsindika kunena kuti Mulungu si wosauka ayi, ndipo safuna ng'ombe yodwala. Ndipo kunena mwaona ntima sitingathe kumpatsa kanthu Mulungu. Tsono mwine inu nkufusa kuti nanga bwanji amanena kuti tizipereka sembe? Tavetsani, Ambuye Mulungu wathu amafuna kuti ife tizipereka sembe chifukwa chakuti ndiwo mdalitso kumoyo wathu watsiku ndi tsiku. Tere ngati sitidalitsidwa ife ndi chifukwa chakuti sitipereka ndife kote kuti ndife owumira kwambiri. Koma kawiri-kawiri ngati tikupereka zinthu kwa Mulungu, ndiye kuti tikupereka zotsalira kapena zovala zakale. Ndiye choona ndi chakuti Mulungu safuna makombo kapena kaunjika, ayi, iye amafuna zinthu zamphumphu ndi zangwiro. Sindidziwa ino, kaperekedwe kanu kwa Mulungu ndi kotani. Verse 2 mpakana 5, chilango cha imfa kwa onse olambira mafano. Akapeza pakati panu, mudzi wanu, wina, umene anakupatsani Yehova Mulungu wanu, wamamuna kapena wankazi, wakuchitira choyipa pamaso pa Yehova Mulungu wanu, ndi kulakwira chipangano chake. Na akatumikira milungu ina, na igwadira iyo, kapena dzuwa, kapena mwezi, kapena wina, wakamu la kutambo, losa uza ine. Ndipo akakuuzani ni mudava pamenepo muzifusitsa. Ndipo taonani chikakhala choonadi choti zenizeni chonyasachi chachitika mu Israeli. Pamenepo mutulutse mwamunayo kapena mkaziyo anachita choyipacho kunkanaye ku zipata zanu. Ndiye mwamuna kapena wankazi ndipo mwaponye miyala kuti afe. Tsono pano, tikona lamulo lokhazikitsa lokana kupembedza mafano. Ndiye kushuka kuchitsazo ichi, ndi zina tikona kuti chilango choyenera pophwanya malamulo ndi ifa basi. Koma taonani mmene tikhalira masiku ano, mmene tikuonetsa kuti ndife anthu achikondi kapena anthu wozindikira kwambiri. Kote kuti tachotse chilango chakupha. Ngakhale kuti timaonetsa kuti ndife anthu ozindikira, koma chinthu chodabwitsa ndi chakuti ndife mbadyo umene susamala zakusunga malamulo. Apa ndi pamene tikuona kuti Yehova Mulungu wathu anaonera athu kuti chilango chakupha chinali chofunika kwambiri, popeza inali njira yokhayo yomuthandizira munthu kuti akhale ndi nkhawa posunga malamulo ake. Ndiye mwina nkufusa kuti mwazitsazo zambiri kodi chifukwa chani akutchula zakupembedza mafano? Yankhondera kuti nthawi imeneyi panali chikhalidwe chopembedza mafano. Makamaka pamene tirondola za chikhalidwe cha Agriki chopembedza mafano, kotero kuti ndiwo unali mtundu wa mafano ambiri monga milungu ya imuna ndi milungu ya ikazi yomwe. Mwachitsazo Agriki amanena kuti Apollo ndiye amene anali mulungu wa mamuna wa dzuwa, ndipo Artemis ndi amene anali mulungu wa mwezi wa mkazi. Ndiye mwankhalidwe uwu tikuona kuti mtundu uwu unali kupembedza zolengedwa osati amene analengayo ayi. Tele mwina muli kakasi kuti kodi zoterezi zinayambika bwanji? Ine ndikuganiza kuti mwina zinayambika pa nthawi ija ya sanje ya Babel. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti ndi pamalo pamene panayambika kusamvera Mulungu, komanso chigumula chitapita. Kwa anthu awa nthawi imeneyo amaganiza kuti kupembedza dzuwa kunali bwino chifukwa dzuwa sili kanata kubweletsa chigumula. Tsona ine ndikuona kuti inu mukutha kuona kuti apa ndi pamene anaperewera zero anthu amenewa. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti sayansi yomwe ndi zero ya munthu imanena kuti dzuwa ndi limene limabweletsa mvula. Chomwe chimachitika ndi chakuti dzuwa ndi limene limatenthetsa madzi mdziko, ndipo madziwo amakwera kumwamba kupanga mitambo yomwe ikakula imapanga vula. Tsono tikaona kuti anthu anali kupembedza dzuwa, tipeza kuti anthuwo anali ndi zelu yoperewera. Momomonso ife masiku ano, sayansi yathu siyothandiza kwenikweni kapena kuti siyokwanira kuti ikhoza kutipatsa yankho lenileni ayi. koma mwachisoni kuti alipo ndithu anthu ena masiku ano amene amaganizira kuti zelu ndi sayansi ya munthu ndi zothandiza kwenikweni. Anzanga, tifuniranji umboni wina? Taonani, pano ndipo tapeza kuti zelu ya munthu ndi operewera basi, popeza pamene amapembedza dzuwa ndi mwezi, amaganiza kuti zinthu zimenezi ndizo zinali zothandiza pa moyo wawo kusiyana ndi Mulungu amene analenga zimenezi. Verse 6. Pakamwa pamboni ziwiri kapena zitatu amuphe iye amene akuti afe, asamuphe pakamwa pamboni imodzi. Mundime ino, tikupezamo chinthu china chochititsa chidwi kwambiri. Taonani, Mulungu akulamula kuti munthu akapezeka akupembedza mafano aphedwe. Iyi ndiyo njira yotitiza munthu amene sanachite chinthu cholakwa. Apa ndipo pamene pakuonekera chilungamo ndi chiyero cha Mulungu. Ndiye ngakhale kuti Mulungu anayika lamulo la kupha munthu wopembedza mafano, koma adaonanso mtima wake wa munthu kuti unali woyipa ndithu, kotero kuti kunali kothekaso kumunamizira munthu wina kuti amapembedza mafano. Ndi cholinga chakuti afe ndithu munthu mmeneyu mwina pachifukwa chosadziwika bwino. Mwanjira ina tikunena kuti Mulungu anaona mtima wakaduka umene uli ndi munthu. Tire pachifukwa ichi Mulungu anali kufuna kuti pakhale umboni wokwanira womuneneza munthu uja kuti anali kupembedzadi mafano. Ndipo anthu awiri kapena atatu ndi amene amakwanira kupereka umboni woona, koma osati munthu mmodzi yekha ayi, wokondedwa anzanga pa ulendo. Kodi inu mumadziwa kuti Mulungu akusunga inu ndi ine chifukwa afuna chilungamo chichitike? Taonani, iye akupereka nthawi yokwanira kwa inu ndi ine ndi cholinga chakuti mudze kwa iye lero. Kotero kuti Mulungu safuna kupereka chilango popanda chilungamo chenicheni ayi. Verse 8-11. Kuvera wolamulira. Ukakula kani mlandu pouweluza? Ndiwo wakunena za mwazi, kapena za kutsutsana, kapena za kupandana. Ndiyo milandu ya kutengana midzi mwanu, pamenepo muziuka ndi kukwera kunka kumalo amene Yehova Mulungu wanu adzasankha. Tsono ndime ino, okondedwa, Mulungu akuonetseratu kuti kunali kotheka ndithu kuti anthu ena akangane kapena kuti asagwirizane pa chinthu china chake, pamene pakuoneka kuti aliyense akupereka umboni wokwanira pa nkhani imeneyi. Ndiye zikatero, kodi amayenera kuchita chani? Verse 9-11. Nimupite kwa wansembe Alevi ndi kwa oweruza wa masiku wawo, nimufusire ndipo adzakufotokozerani maweruzidwe wake. Ndipo muchite monga momwe ananena mawu akufotokozeraniwo kumalo amene Yehova adzawasankha. Nimusamalire kuchita monga mwa zonse akulangizanizi. Tsono monga momwe ananena malamulo akulangizani, ndi monga mwa chiweruzo akufotokozerani, musawapatukile kulamanja kapena kulamazele. Mulungu pano akuoneka kuti malamulo aja anapereka sanakwanitse kupereka yanko kuchinthu china chilichonse, kotera kuti mikangano inali kuyembekezeka ndithu pakati pawo. Tsono zikachitika motero, anthu awiri aja amenera kupita ndi mulandu wawo kwa wansembe. Ndipo anthu aja amenera kulandira ndi kuvera maganizo a wansembe. Tele wina akapezeka wokana kapena wotsutsana ndi chigamulo cha wansembe amenera kuphedwa ndithu. Taonani pa Malaki 2:7, ndi pamene pakupezeka umboni wakuti, pakuti milomo ya wansembe iyenera kusunga chidziwitso, ndi anthu ayenera kufunafuna chilamulo pakamwa pake, pakuti iye ndiye mtenga wa Yehova wa makamu. Ndiye mwa mawu awa tipeza kuti milandu yomwe anthu sanali kupeza mayankho ake amayenera kupita nayo kwa wansembe kuti akaweluze. Ndipo chiweluzo chake chimakhala chomaliza kotero kuti wina aliyense amayenera kulandira ndithu ndi kumvera. Kutanthauza kuti anthu anali ndi chikhulupiriro mwa ansembe wawo zomwe zili zosiyana ndi masiku ano. Vuto lalikulu ndila kuti anthu achudutsa kuika mawu aufulu wawo mawa Mulungu. Koma tikaona za ufulu wa munthu tipeza kuti ndiwo maganizo chabe a munthu. Mbali ina tipeza kuti anthu sakhulupirira ansembewa chifukwa mwina poweruza nawonso amakhoza kuyikamo nzeru zawo za umunthu wawo zimene zimatayitsa chikhulupiriro mwa anthu aja. Wokondedwa anzanga pa ulendo, inu ndi ine tiyenera kuwamvera asembewa athu popeza iwowo ndiwo athenga a Yehova Mulungu wathu. Verse 16-20 malamulo okhudza mfumu. Ndiye pamene tilola mgawo la malamulo okhudza mafumu tiona kuti Mulungu anaoneratu kuti Israeli adzafuna kutsogoleredwa ndi mfumu monga momwe imalamulidwa mitundu ina icha. Tsono Mulungu akunenetsa kuti Israeli ayenera kulamulidwa ndi mfumu ya mtundu wawo osati mfumu ya mtundu wachilendo ayi. Koma asadzichulukitsire akavalo iye kapena kubweletsa anthu anke kwa Egiputo kuti achulukitse akavalo, popeza Yehova anati nanu musamabwereranso njira iyi. 17. Ndipo asadzichulukitsira akazi kuti angapatuke mtima wake kapena asadzichulukitsire kwambiri siliva ndi golide. Tere awa ndi malamulo okhudza mfumu wotsogolera mtundu wa Israeli. Taonani, ndi chinthu chodabwitsa kuti mfumu Solomo ndiye amene anaphwanya malamulo amenewa. Poyamba mfumu Solomo ndiye amene anali ndi makolo ambiri amene munali kuswanira akavalo. Koma ichi ndi chimene Mulungu analetseratu kuti mtsogoleri wa Israeli asachite chimenechi. Tsono mukuchulukitsa akavalo idali njira imodzi yakuti munthu abwerere kwa Egiputo popeza ndiko kunali akatswile wodziwa kuswanitsa ndi kusamalira akavalo bwino. Kachiwiri, Solomo akupezeka kuti anaphwanyaso malamulo a Mulungu popeza ndi amene anali ndi akazi ambiri mbiri. Taonani, kuti Mulungu anachenjezeratu zakuti mfumu asadzichulukitsire akazi popeza ndiwo angachite choteka kuchotsa mtima wake pa Mulungu ndi kuyamba kupembedza milungu ina. Tere izi ndi zomwe zinachitikadi kuti akazi ambiri a Solomo ndi amene anachotsa mtima wa Solomo pa Mulungu wake. Kachitatu, tikuona kuti Mulungu analetsa mtsogoleri wa Israeli kuti asadziwunjikira siliva ndi golide. Koma mwachisoni tikuona kuti Solomo ndi amene anali mfumu woyamba kusonkhanitsa siliva ndi golide wochuluka. Mwina ena mukhoza kunena kuti woyamba sanali Solomo ayi koma mfumu Davide. Izi ndi zokona ndithu, koma Davide amasonkhanitsa chuma chimenechi ndi cholinga chakuti amangire kachisi wa Mulungu. Apa ndi pamene akusiyana Davide ndi Solomo, popeza Solomo anali kusonkhanitsa chuma chimenechi kwa iye yekha. Taonani, kuti chotsedra chake chinali chakuti anthu amawuzidwa kupereka msonkho waukulu popeza amafuna kusonkhanitsa chuma chambiri cha iye yekha. Tele chotsedra chake ndi chakuti Solomo atamwalira ufumu wa Israeli unagawidwa pawili. Ufumu wa kumpoto umatchedwa Israeli, pamene ufumu wa kumwera ndi umatchedwa Yuda. Verse 18. Ndipo kudzali pakukhala iye pampando wachifumu wake adzayilembelere chofarana cha chilamulo ichi mbuku. Achitenge pa ichi, chidi pa maso pa ansembe alevi. Ndipo azikala nacho, na awele ngemo masiku onse, achilamulo ichi ndi malemba awa kuwachita. Kuti ntima wake usadzikuze pa abale wake, ndi kuti asapatukide lamulolo kula manja kapena kula manzele. Kuti achuluke masiku wake, mufumu wake, iye ndi wana wake pakati pa Israeli. Tsono, taonani, monga mamau awa, tikupeza kuti mfumu ndi amene amayenera kukhala munthu womvera ndi kuchita maa Mulungu. Tere ndi chifukwa chake, Mulungu wa Israeli amayenera kukhala ndi bukhu lake la malamulo mnyumba yake kuti akhoze kumawerenga malamulowo tsiku ndi tsiku mmoyo wake wonse. Anzanga, kodi mukudziwa inu chifukwa chimene amfumu kapena atsogoleri anu sakuchita bwino zinthu zambiri? Taonani pano tapeza yankho kuti iwo alibe buku la malamulo mnyumba mwawo, komanso ngati ali nalo ndiye kuti samaliwerenga. Okondedwa anzanga pa ulendo, amfumu ndi inu atsogoleri, tamvelani kuti Mulungu anayikiratu njira yakuti inu pa utsogoleri wanu muchite bwino. Tele anakupatsani buku la malamulo ndilo Baibulo kuti muziwerengamo ndi kusunga malamulo ali mmenemo. Haleluya. Chapter 18 verse 1-14 tikuona za kusamalira asembe. Tsopano mundime ino tipezamo malamulo okudza kusamalira ansembe. Verse 1. Ansembe a Levi, fuko lonse la Levi, alibe gawo, kapena kuti alibe cholowa pamodzi ndi Israeli. Azizidya sembe za moto za Yehova ndi cholowa chake. Alibe cholowa pakati pa abale wawo, Yehova mwini wake ndiye cholowa chawo, monga ananena nawo. Tsono ansembe wonse anali ochokera kufuko la Levi. Mwanjira ina tikunena kuti Alevi wonse anali kuyembekezeka kugwira ntchito mkachisi. Taonani kuti Alevi wonse sanapatsidwe malowa wawo okhalapo monga mafuko ena wonse anapatsidwa. Kutanthauza kuti Mulungu anakoza kale njira yowathandizira pa zofuna za moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Tsono taonani kuti Mulungu sana fotokoze kuti mfumu azira ndila thandizo, koma thandizo la ansembe lomwe Mulungu ndi limene ana fotokoze latu. Ndilo limene la utsa mapiri pachigwa masiku ano, makamaka mipingo matumu. Koma ine, ndi mavutika ndithu kuona mmene pamabwelelea vuto la kuthandiza ansembe. Popeza Mulungu mwini, ananene latu mmene atumika wake anga thandizidwile. Verse 3. Ndipo zoyenera ansembe awapatse anthu akuphera nsembe ndizo ingakhale ng'ombe kapena nkhosa, azipatsa wansembe mwendo wamwamba ndi masaya ndi chifu. Zipatso zoyamba za tirigu wanu, za vinyo wanu, ndi za mafuta wanu, ndi ubweya woyamba kuusenga muwapatse izi. Popeza Yehova Mulungu wanu anawasankha mwa mafuko wanu wonse ayimirire na atumikire mdzina la Yehova, iwo ndi wana wawo vamuna kosalekeza. Okondedwa anzanga pa ulendo, pano pafunika kumvetsetsa ndithu, popeza ndiwo malamulo amene Mulungu anayikira athu kuti azigwiritsidwa ntchito pamene atumiki wake akumutumikira iye mdziko lino. Tele ndifuna kutsindika kunena kuti Mulungu amayembekezera kuti anthu kapena kuti ana ake azithandiza atumiki wake pamene iwo ali pa ntchito yayikulu yomutumikira iye, kunena Mulunguyo, usana ndi usiku. Mwanjira ina tikunena kuti Mulungu akulamula kuti onse okhulupirira kapena kuti Akhristu onse ayenera kumathandiza atumiki wake wa Mulungu. Apa tiyenera kumvetsa kwambiri kuti pamene atumiki a Mulungu akugangalika kukoza chakudya cha uzimu cha wanthuwa kapena kuti cha uzimu chathu, ifeso tili ndi utumiki wathu wakumakonzera atumikiwa chakudya chakuthupi. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndidziwa kuti inu ndinu Mkhrisitu, koma kodi mudaulandira bwanji utumiki kapena kuti udindo wanu wothandiza mtumiki wa Mulungu? Mwina inu mumachita monyinyirika, koma dziwani kuti Mulungu mwini wake wa inuyo ndi amene akulamula kuti muzichita motero. Tsono mundime ya mavesi 9 mpaka 12 muli nkhani yakuti Mulungu ayipidwa nayo kunena anyanga ndi obwebwera ndi onse otere. Ndi chifukwa cha nthawi pano ndingo fotokozera za mawu amenewa. Ana a Israeli akuchenjezedwa pano kuti pamene alowa mdziko la malonjezano asatsatire moyo wachikunja ndi makhalidwe a mdziko omwayi. Tere lamulo ili ndi limene Paulo anatsindikira Timoteyo pa 1 Timoteyo 4 verse 1 pamene akunena kuti, koma mzimu anena monenetsa kuti mmasiku otsiriza ena adzataya chikhulupiriro ndi kusamalira mizimu yosokeretsa ndi maphunziro a ziwanda. Anzanga, izi ndi zimene tikuona masiku ano, kuti anthu ambiri malo motsatira chiphunzitso cha Mulungu woona akuphunzira ziphunzitso za ziwanda kapena kuti akuphunzira ziphunzitso za Satana mdierekezi. Ndiye pamene tikutsiriza programu ino ndikukhulupirira kuti mugwirizana nane kuti tili mmasiku yopembedza Satana. Izi ndi zoona ndithu pali umboni wambiri mdziko lathu lino, komanso pali chizolowezi chomadalira kwambiri kudziwa zinthu kudzera maholoscope zija zolembedwa mu newspaper zimene zimalembedwa kuti viliko ndi zina zotere. Izi zonse Mulungu azida, popeza ndizo zikuchotsa munthu kuti asampembedze iye moona mtima. Tere ichi ndi chimene chimamunyasa Mulungu kwambiri, ndipo safuna wana wake kuti achite zimenezi. Lero tilekeza pano, koma timakambirana kuchokera pa Deuteronomy chapter 17 kuyambira verse 1 ndipo tinalowa mu chapter 18 ndipo talekeza pa verse 14 mmene taona za kudzipereka pontumikira Mulungu, kuthandiza atumiki a Mulungu ndi zopembedza mafano. Abuye adalise ino. Amen.
Zikumwa kwambiri mbale Osman Chilola mandapo titsogolera kusanthula buku lopatulika ku Deuteronomy chapter 17 tinayambira verse 1 tinalowanso mu chapter 18 talekezera verse 14 kotero kuti programu yathu yotsatira tidzalowa mu Deuteronomy chapter 18 yomweyi kuti tidzamalize buku limeneli makamaka chapter chimenechi. Kaulendo ndithu kusanthula buku lopatulika pa wireless ino pang'ono-pang'ono kusanthula buku lopatulika kuchipangano chakale kumanso chatsopano. Ndemanga zanu nzotani, muli ndi umboni kodi kapena pali china yachi chomwe mukuchita nacho chidwi ndi programu iyi? Tidziwitseni potilembera ku tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, kapena kutumiza email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. ndifuna ndikulimbikitseni kuti tiyeni tiyende mawu a Mulungu, tiyeni tichite mawu. Ambuye akudalitseni.